City boy, to see what's up. Come up, come here. Get it trended. Shout out to my crew, come here. Come here.
Oya, Nivunjike penzi huku, watasubiri sana. Kwa mana, yeye chuma mindo huku. Mpenzi upo ndani ya moyo wangu. Usijeenda mbali, oh my God. Wanatamani kuachana, wanapambana. Nivunjike penzi huku, watasubiri sana. Kwa mana, yeye chuma mindo huku.